It's a boy.
Nowadays yakuna kusepa mutu umukula hele yakuseze mu buhutu nivulela zeo manyando ni aboni bakona kukutavela ababoni makoini usaba bona fela bao batopota uzivuke ngobe kulirimo biba nakutonda banu bakufangocho jibakula hele bene basepa nanga neli bakale nowadays kuyitinga kala hao azilonga ziukile kwa mazwele ya bomaho ipelekele hao sana ni chansi neke kuli the atumen
jerazi
Fela ona eoleni kwa zivupiro uchincha fela ingecheni au kanyanda bahawa balikeni kona bakase hanga muboneko kwa teni uwateli kazeka kupanga bize vupiro wande vuya ukafumana makizi wene batu sananga neli bakale luna bakachenulu biliva mwasipale falifasi ya kunaya na niniti batavela fela kukuvona unyanda reality felezi mama vese ni kupaka ngeozo ni kakuti sekorasi
jinexi
Kao Masters
Osifumu sipate wena Konji wena kuyama kubere Yaka kulekela litino kimani Yaka kulekela sicho kimani Mbadi fela mesi ya kunwa kimani Hakuna kusepa samutu malmana Yaka kulekela litino kimani Yaka kulekela sicho kimani Mbadi fela mesi ya kunwa kimani Hakuna kusepa samutu malmana Mashale ni haipate wena Si fumo si pateo